chuka chuka langal kala ton bawdon tawede leni malini fumi joti on bisimila modon actu jeune amenyalo mo hande mi tawda do e usman nyali boli usman no balla
alhamdulillah mi dan selli ali
usman hol jogan dami hande
kabaruji de nyaranto siga so to golleji mo intingolo lawi an wondi to edon nafasu kabe sanne ko wana gollobe leedi nyimgoji jaguji an ngada sera modon ko watta jiru era mabbe kabaru mini mag en kala hala suka be jangobe universite ngaji jippibe campus badla bugu e quality and ton tidalaji be jogi le watta murtere janginobe no mbowirinde ni en timindiran kabaruji har jalde halde equipe nationale féminine kanye e ligue des champions UEFA
Tomboktutu ko badoto sukabe jokolbe chapantato en yubele cercle jiré nafunke Tomboktutu ka wadi formation balle didi do sariaji lamu kay sariaji finatawa
non jati hebbe hakkilo mudun cultivide fanda mudun yalbe sukabe an kebbe famu do kabaru sariaji meden finatawa e sariaji lamude e wi mabbe dum wadan faabe darno jam e dejjere hakkunde himbe e dum ministere humaninde hajuji leydi peyba gondi sala itti jawdu mudun do gollidal corded kedden ko hamidu di
awawa imude ya ayahan to juge tawe anjati anda homo woni juge o na hoto yata na hoto wadata fa ya juge fa ono ko darata ko wadde regle non non won justice formel bangi mudum du atawan justice informel du anadon kan oni kadi embe kanye modi bar amin be e cheikh amin be jom en sare be kan golle mabbe e golle juge walda non non fadde mabbe yide be nyahan fa to juge to fu atawan e waran ono to kadi o fa o hito hakkunde mabbe
golleji mu intinde dati le ngalure sigaso ne kana wondi wadede yana heba hitane jon
non jati kambe sukabe jokolbe gollobe le di nyimgoji e wadobe jaguji seramude be kolitide fu e keba hen ciowdi seeda kejano meden gondo sigaso christian dako hawre mabbe anniko hebi ni ndo fakira mamadou sama sew
lawul hani mahede fadde yirwere hewte dum wuwi halede forro ka jati e alhali jokolbe gunbe wadde golleji mu intingol lawi to sigaso ton be do jokolbe holiti na heba nafa jati e odo golle o mu intingol ngol dotol nafan sanne kebal amen le hendun lato sababu min kunta hajuji amen ciudi bidan kuani seden ko min kebata ko sabbi min wutti fe nyagade ngal kebal lato sababu min darno kuriji amen hajuji amen yogaji dido golleji dina nafa dun julabe fuf sabbi kebbe mabbe beedike gila ko dido golleji di puddi ko gila ko puddi mu intinde ngol dotol jagu amen beedi yirude ngol dotol nafa min minen jeyobe nyamduji be dun na huwi sanne sabi kala ko mi jeyata sodete
yaere kosobe
dum woni ko christian dako hebani jotamani glasigaso
nyaale buli tamar andi honu sukabe watta wakati vacance
ah min mili yogabe ka ndawan yaade nukuje de
ambo fay fe ko heewi hakkune sukabe jangobe le lycée fa yettor jandere doto yahale gelle mu e narude sarabe mi
non jaade hono be sukabe jangobe université djoube e bamako do yaade yoroso wadde vacance mu be sukabe collectivité an gada ton golleji wattu joni o hono golle gese na du hono fa baade golle ciudo hono defu en be daranodo yirwere gelle mabbe anni ko Ali Haider hebi nen do faccita Mamadou Sama Sew
so hakkilo yogabe fanda vacances yo sultere wona non dum wordani be do sukabe likuy holitibe pabato sarabe mabbe le golleji gese ma tawrede jokolbe bangal mijoji gelle mabbe
hono sukabe lekkol heddi be fu le wattu vacances wattu momen sultata min gada do min dara sarabe ame min gada do golleji goddi hono golle gese min mi do wada golleji yogaji mbawdi de yirwere nokko amé fano wutugol fonse ngaji fa yottade golle fu mbawdo latade an wawi wadde yirwere ndende amé
de mon village
so bangal surbabe be yo wattu e kintinade ndefu e ko nande mudum e memi dun hala e madraji goddi di be ngadata ili di do vacances uji di
e da fabo inna sabi kanko jago watta mo sotta banan da yaluma wala demo sottude meda du e kito ndefu e wattu vacances inna fabo to mi golle sin mi klege di golleji meda yadu atelier goto e kitade ngawde
jokobe wobbe dun na jukiti jangude bangal ko wita kurri vacances ma dun e kintingol golle le serusiji furba yogaji dum ko Ali Haidara hebani sijo tamani gila yorosu
min jaran jonka kabaru minimag de minimag yonterane mi kala hala sukabe universite jangobe jippibe le campus ballabugu
e wattu joni o faculté ngaji kewdi do bamako do ana goni murtere golle le bi kewdi joni ana wadda kutteji sanne do ngurdam be sukabe jangobe universite ngaji yogabe kolitiwidi kana ngada golleji goddi fa kebe ko kasindini seeda do e jande futata kasen anni ko kalifa goto hebini ndo faccita Mamadou Sama Sew
to jande dure badal Galabugu suka belukui bejangin diri mun enna na emutra gule tur alife mete mabe bangal alhali nguram mubungundi tonno imadraji gulure senu etawa refuf sabi kubud hewde bedo suka belukui befufu gala njati ki enna bumogodo.
C'est pas facile pour nous malgré que les
senu yafana ki min fe imadraji senu wadde bodde mudum etawa refuf kebal amen yutam bangal bursu o buri hewde dun hebata kilo denna dum wana fe hunde yafunde burufuf kabar chudi e nyamdu sato jati kurana tacce le nyala makur yottin nuko fa yoga be amen kay na jeya ko mun en jati
avec le corona
ele odo alhali o e beni kewi skabe le kuy ben jitra fi hinade imadraji guddi yalla e be heba nguram lobbam fodde mutre golle jangdire mabbe de timma
je fait aussi le gardinage
sato ni wada jati dum gol yalla dangu kimmi bangal almusaddaji am sabi sarabe ambe ngala bawde nin kay jago pomar ngoda bi hono yewul centre ko nangi mun
en n'est pas un robot ça va te séguer
sik wala ndet o mutre ndi wala kadi kuteji mudun matata sanne le sifa jande suka belkuibe e wi honjotobe
hello tariki nyaloma hande o naba en le lady bois mi kala hala kaboto do bois ton bazanitira
ali hande ken kala hala nyamo be dawaji bena ko lati fu holi tam wiyeda jodum worbe gollobe sanne be tinnidu le do mali do bazanitira o holi tam wiyede o gorko jogino do tubal o jabbaino tuba kube lamo o ketten na kambe andimbe kabaru tariki konko nodirte do ziltera o jangino lycée nga ji ku an jara lan ndire mak
to wuro turula bazantira fini galle yimbe andiraabe kala haldi en le wolde ko iwe mudu ndonduno tawrama ciusal e yakawere bangal imadraji di o wadi banzani wakat jono ona jeyda yimbe le ngadbe imadraji fewde e tuwakubebe o jettirama ardo e kala haldi batte o yardike yonki mako sabi sakirabe mako wakat jono on ando wiide banzani e be wondinobe na jettira hono daranibe no fewiri pinal boatun woni bobobe sabi tan na ciusal neri neta ku mabobobe andira de hakilo ame minen kay fa hande dun non dum gorri
min kalan jonka hala haro chaldi nyaloma arande eliminatoire kan rewbe maroc 2022 mali wara hebondirde guiné conakry noga lewru octobre garon
non jati ali maccoge holitam wiere god fu hawrta hen o mahani wadde wi klo don supporter en kawrta hen don dabere fema futu kany e kaf sabe nyaw covid 19 occasional les sen jogi carte mudu ana way hawrde hen
chagal lindi yonterande nyaloma tatobal phase de groupe ligue des champions ana wodi nyali bul
non jati talatare sapo jina lewru octobre watu 19h psg fida rb lapsis atletico de fida en Liverpool alal bare noga lewru octobre watu 16h45 FC Barcelone fida e Dynamo Kiev e 19h Zenit fida e Juventus Manchester United bisma Atlanta Benfica kanyindu bisma Bayern Munich
ajara ma jati nyali budi
non jati ali ando ajara ma do kaddu kabaruji ka kedde heda do sedde jewtel tous o garande waran jukkininde wassalam